Wagwan Nairobi. Yeah, guys, you are back still. So leo tuko studio hapa mse. Tume change location, we got a new studio, man. Tell us how you'll feel this audio, man, today. Someone came through. Shout out to our guy. Yeah, pale pia kuna camera wana tu. Tutajua kwa tutadro visuals siku moja. But anyway, you're locked in, guys, today. Repping Philly today. Shout out to the 254 still. Lana Philly ni kani kwa National Park. Ni kwa na manyani hapa na ma exotic animals with me. Until to say wagwan. Tuanza na keep men wama, tuanza na Bosco. Bosco, my doggy dog. Woof woof, nigga. Say wagwan.
Mindo kwanga kwanza the most important. Hierarchy. Hierarchy.
Get out of here, nigga.
Man's like Jerry, initials MLJ.
SDR.
Across all social media platforms. Shout out to SDR. Shout out to SDR. Like Jerry. Man's like Jerry.
Woo!
Wacha tuwacha ni na chelps. Unajua walikuwa nasemanga the first.
But yeah, nime so kusema
more
second is the best. Don't strive to be a man. Strive to be a man's like Jerry.
Kick and bite that shit.
So,
keep meno.
Turudi pale chelps play. So anasemanga the first is the last. The second is the best. So mindo the best, obviously. Kwa crew.
And you have the rest of the team.
Udolikuwa kukonga. Mindo na panima bebe. Amen.
Keep so, meno, shout out my boy.
Shout out. Representing was a man.
Nigga, you must be biting.
So, you mean you have to kumele na zemo kumeno kumeno.
Seven man.
Ah, we watch out.
Seven
you need me check.
When the original match.
At in his case stuff at inasikia at you akale walicheka alafu hiyo matope ikukauka. Si Mungu anaumba.
Alafu rokumke mbona tukio.
Manzi hiyo ni twisted. Najaribu ku get hiyo logic hii yaingiani.
Ationa meno big hadi kisimizi na
na kumka mtu mbano mimi ndo kwanza niko naitumia mbaya very bad pale class 3
nika talk his own life
nilikuwa mhenga
umsata kwa kutafutia ad ya Colgate
10 out of 10 doctors recommend you Colgate
so take it from me
akisema all the teeth in the world akisema all the teeth in the world have been tested you go in
the money is menu 32 now it's maintain
What did that do? Shout out Kip Ngeno.
Yeah, it's Leon Misnambo.
That's my like dog.
That's our shorty.
Like that's my dog.
Bobo.
Yeah, yeah, yeah.
Chihuahua.
Leon, aka Mzazi.
What else?
Another fatherless child. That's all I have to say.
That's all I have to say.
Yeah.
Yo, Gwan. Hey, tumekuja leo mse. Thank you for fucking with us for the other episode, man. Puagu was okay. Na, man, motivation. Kijana wetu alisubscribe kwa gym. Sikize nafanya pro boxing.
Nimemuona.
Huh?
Very soon natakuwa na pale kina Adesanya.
Mlizi otu.
What's your name?
Creed!
Creed!
Apostle Creed, man. Hey, boy, wiki amekuwa lifestyle
pressure,
netwaje fitness creator. At niggas, should
stay
I do motivation or
stay in school?
How should I stay in school?
Stay in
school, nigga.
Stay.
Mimi nenda kuvoa TV. Hey, stay in school iko na 80%.
Hey, iko 70.
Lakini what they mean ni stay in school as you do your content creation.
Yeah, wafi.
Mafi, wae buta.
Ile ni tukoda sema, I love it when you bet against me. I love that shit. I love that shit.
Bet zinakuanga za pesa za juu.
Zizako ni mchango.
Why are the fans ya mia nasema bet against me?
Bet against me.
I like when you do that.
I like you when you do that. He's a baby.
So mabuda, wiki zenyo zimekwaje.
Busko.
Tuanze na our show. Bubu, how's your week
been? Doggy, doggy. kwenye wiki yangu imekuwa hectic as well. Academic pressure zimekuwa ikinisumbua. But we shall persevere. But it's been 2 weeks somewhere before 1 week.
Unfortunately.
It's been 1 week.
It depends. Last time we talked, last time we
depends. Oh guys, find love, bro. We right find love. Fighting on love, see. Say pain. That's some ghetto shit, man.
Kige. Tupe maoni. Amaona.
Ah, acha mimi niwaambie, wajibu mastak. This guy has been out for.
Hey man.
Nilikuwa nimeamua.
Jamaa amejiona hapa ati low key live. Yeah,
alikuwa busy kwa blog hadi amesahau kuja studio.
Joe, literally.
Shara my homie.
Nakwambia. Acha niwaambie. Kidogo kidogo mimi najua mimi nakuangaka. John Wick hivi kuna temu wa miudi sapia.
Hey, John Wick yupi anamea.
Hapo ndio weapon. Nilikuwa nime nilikuwa nimeamua
armed to the teeth.
Only John Wick na dog combined. Walai. Nika said armed to the teeth.
Eh, to take him over to animalize.
Ah, yake nafaa kwa
armed. Nivikieni muda.
Armed to the teeth.
I'm to the team.
Tumie, tumie maneno.
So niko na. So niko na samaji. Mi wiki yangu ilikuwa tu ilikuwa self seeking, nilikuwa nafanya kidogo.
Nilikuwa bit his meat is like self seeking.
Self seeking. Nimejipata.
Ni kama climax yako.
Nimejipata.
Oh baby, atunaje piga mungu.
Manze nimejipata and that's why I'm here.
I was lost, but now.
Ooh, baby, I love you. Oh, I demand you. Bro, how do you say your birthday?
Oh,
the
baby.
The boy's birthday.
Bro.
When? Tomorrow, hey. Manze.
When?
Bro. Tomorrow, Manze.
This
tomorrow.
Night's an international event.
You know,
Manze.
Okay, for guys in Kenya, it'd be like.
Ata mtume amigos, Buddha. Kijana kunya kule amigos, Buddha.
Buddha.
Jenga number 8 hapo chini.
Second
yeah,
pesa
number
puti.
Jesus name Pepe Buddha.
Yeah, no way. The fund. The PayPal account.
Yeah. Cheaply, cheaply.
Cheaply, cheaply. Oh yeah, oh yeah. Cheaply, cheaply.
Ah.
Our doggy dog.
Bosco.
Bosco, Chihuahua.
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 Chihuahua. Ini wawa ya kwanza.
But then li cheki vinyo kitu inaandikwa Buddha. Eh,
chihuahua. Chihuahua.
Eh, andikuwa ngu chihuahua.
Eh, ziyo ndo walikuwa na
mbogo. Last time
to.
Andi mini likuwa na dhani. Chihuahua.
Wawa.
Wawa.
Hey,
wawa. Wawa, you do
it. Chihuahua. Wawa.
So the next is a coordinator. Chihuahua.
Chihuahua.
Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Iko misleading Buddha.
Eh, ni kama watu wa kupona melenga iti suku. Yola ni dade.
Mbidini za kwa siku tole ya sta.
Jo.
Mbidini ko tempted kwa kitu kaa. Penda.
Kamera 42, zoom in, zoom in. What is nigga? Doggy dog.
Okay. Mabuwa wakia goza bust down.
Ini pochi ya sana.
Ini pochi la biashara.
Literally.
Literally. Black on black, nigga.
So, from school, the... Skodiyote mbaka diji.
Black.
Wiki ni yangu. Chiyo baongeza tire.
Wiki ni yangu.
Wiki ni yangu.
Sawa, nena kasi. Nena na sisi kata.
Acha ni yangu. Wiki na kongasi.
Amba na kuambua.
Na.
Laha, sha. So, doctor. Ilumradi.
Majuma yangu mawi. Yamekua ya manufa. Yamekua ya manufa zaidi pale. Yalikufa kuwa poa. Yeah, nime reconnect na the inner fighting dog.
Oh god. Msali bigwa.
Bigwa.
No. Uli connect na masculine.
Yo fight kutoka pwagu kitu nimejaribu kukuambia ni nilishinda hiyo fight. Ni vile hauwezi shinda kama pia hujapigwa. So
uli shinda poa.
Shinda nja.
Hey, yo ni uongo. Mluya ashinde nja
sasa. Jamaa ushiba nini?
Sio imekuwa poa fitness pale. Eh, imekuwa progress, continuing the progress,
staying school.
Stay in school, bro.
Stay in school as I continue content creation.
Progress.
I love the idea.
We hate it.
Otherwise, we hate it. Adesanya bana uchungi. Nakujia hiyo title. Very soon. Chunga.
Domani. Anyway, guys, miss jakuwa na Vic.
Ah, bro, tell us about you. Aye! Debo, my bro's bijana likuwa chikoni.
You've been weak. Like 7 days.
Bro, Ratatouille. Ratatouille, Gordon Ramsay, Romain Chef. Ule mingeta nguwa alinani. Guys, they've been cooking. So te flambe yote.
So tibe.
Ile so na chumbe.
Flambe nini.
Bro, not gonna lie.
We,
Gordon Ramsay nini. Cooked. Lakini man, tuli survive jo. Yu ikapita mse. Hey, but mekuwa na maswara mbili tatu jo. Lakini zileisha.
Maswara.
God came to.
Kwa na antelope. No.
Tungekula zapa. Jo. Mbui jamani nyotu.
Mbaya. Mbaya nikuwa na mture for pause. No pause. But anyway man, yu mekuwa hivyo. Na nataka, before di tuende mbali jo. Tuanze na saga tu. Najua tukiwenye tulikuwa tumekalia mariklena tukipiga mawantu as we were having a cup of coffee before we began.
Yo,
we had a...
Just after he bought him
Java. No, don't say the name of Japata Dilba. From that place though. So sasa...
Cappuccino.
Americano.
Ilingene, Espresso.
Flamingo, Mocotino. Costa Rica.
Yay, pose.
Big business.
So yeah man, tulikuwa piga, nataka tupiga curry cup ka childhood mzee. Like one of the stupidest thing. Ulishaifanya ukiwa tu mtoto wewe mzee. Eh, mimi yangu mtanikubalisha. Just kumbuki ulikuwa mwaka gani tu. Some long time shit. Tuanze na nani? Meningitis.
But that one was.
Tupige tu saga ingine tu.
That was, I was unaware.
A stupid childhood memory uko nayo mpaka leo.
Okay, for the meningitis one.
Yes, it's stupid.
That's
not your problem.
Something you did. And
watch and learn, nigga. Butere.
Kijana wa
time you shine. Nataka unikumbushe siku zako za
usoni.
Usoni ni
so good.
Siku so good. Ikiwa ni chalali ama pia mdogo wasema
mchanga.
Ikiwa mchanga. Mambo ambayo
kikula mchanga
ya upuzi tueleze sasa hivi
kwa nini kula udongo
haya
basi uko na mimba by the mimi nikiwa mtoto nilikuwa na hii thought nasikianga wasio wakisema kila time huyo alipata bibi so unashangaa kwa nini bibi inatafutwaje so nikaenda nikauliza mtu ameolewa nikamuuliza eh hey, who does he
nani uliza mwenye ameolewa
anko yangu mwingine
hapo kwani kwani another father must child
ameoa nikamuuliza
sasa milk
eh huyu bibi yako bana ulimpata aje unajua mimi niko nafikiria mtu utafutaje bibi unapiga suti yako hapo unatokea tao unaanza na kuuliza tu kila day siku bibi yako ni bibi
No one knows your father. Nataka tuishike pamoja.
Nataka tushirikiane.
Tushirikiane tu watu wa chief family.
Niko na jiko na nimepata jiko.
Atahitaji hiyo chochote kidogo.
So uncle time hadi aliniangalia tu akashangaa kadhani. Na mpima. So siku nyingine nimekaa hivi nauliza budangu. Hey. Sasa mimi sasa itabidi nimeanza kutafuta suit. Akaniuliza kufanya nini. Ati yes, inaenda kutafuta bibi. Akapigia wasee video call. Hiyo time ni video call. Skype ilikuwa imetokea. Pigia mango zangu wote. Nikaambiwa sasa nikae chini nipigie hiyo story.
Kwani ujamaa ajaipata hiyo suti mpaka leo. 40 years later.
Lakini hiyo thought ilikuwa extreme hiyo. Hiyo ilikuwa extreme.
So liwai na mrenta?
Ulipata pipi.
Ama pato utapata. Anaona Radio Jambo.
Ulinunulia so.
Ulisikia ile interview za Radio Jambo mse. Ati. Se una
ukitako. Mabibi na mabwana.
Wale kitoko. Lakini si utakucha hivi.
Hapana.
Nitakununulia kenye unapenda. Nini? Si chips. Ushiona hiyo? Hei, ndio wana naruka mse. Aki we wacha. Eh buda, kuna watu huku nje bado chips ndio vingi mse. Na kuna boy boy ananunua chicken triangle. No. Man, fuck this show. Okay bro.
Lakini nyingine nyingine ni bambanga ni nimechekiwa sasa wanasema maspray akiwa kwa na maspray. Sasa mimi spray nilikuwa najua ile time ni ile ya freshen up.
Hadi mimi niko na kitu kingine stuff mambo.
Eh wagwan wagwan.
Nikachipigia freshen ya choo bana. Mimi naona nanuka fit.
Wala ya dimi niko na
chao chika.
Hai buda.
I swear to God ya dimi niko na jipiga nga ya fresh.
Hai bro.
I swear. Nikidoka hivi. Eyo kipi niko inanukia.
Nikia daru. Nesikia uo mwalimu wa mati amesema. Hai. Niko ni shule niko na nuka chao.
Hai buda.
Yo sweater niliosha. But me. Niliosha njima rangabi
ya ije. Me likuwa like routine. Anytime ningeingia choo lazima nige. Pigia ya fresh na jumi niko na dhani hiyo ndo
ama ile ya kujispray hapa inakuwa baridi
manze mimi niko naona ga hiyo ndo essence ya kutoka choo hiyo ya fresh na ni ujipige ndo ndo uko na fresh air
eh hey, mulilelewa
so bro
so niko nikaa hivi najipiga moja yangu safi
ai
kani nitomoka
umeona unakila za movie sasa
jeni tunaelewa
ya movie
Uganda Butere. Tige. Tige, ulikuwa Nairobi.
Unacheki movie nimeona wasio wamefanya
hiyo za weekend kid manze.
Kwa movie si unaona ngawasi wakifanya hivi perfume kwa mdomo. Kijana. Hadi mara mbili.
Yaani kaenda nikabrati.
Na air freshener.
Air
freshener.
Mint breath. Hiyo air freshener lakini iliniwasha.
Air freshener unaweka kwa mdomo. Ndoma na uja maa zesikia kiumo na tungo
mseke. Kwa hamededi
mbuse. Ea fresh na anamona napo. Kwa ngelesha crush. Crush na shanga. This guy is talking shit. Kumani ya fresh na kwa mdomo. Mbonga shone bro. Shone bro. Masini.
Dark time.
Nekitoka hapa lenda therapy jo.
Dark times.
Keep meno, tell us, tushtue. The back can only get worse.
Miangu tu ilikuwa, nilikuwa ngana the stupidest thought. So nikiwa pale class 1, manze mi nilikuwa na, nimeishi kuchukia shule tangu niko mlezi. So nilikuwa nikienda chuo, unajuna mkasubuhi ni nini, hiyo hustle ilikuwa inanibu. So mi kwa kichwa wangu nikuwa nasema nga, manze God jo, yani mbono linifanya nikuwe mtu. So hili ningekuwa ndege. Ndege ziendangi shule. Wanaflyingi tu hapa tu. Yani waindi chugo. Mi tu niiko tu. Nilikuwa na weird thoughts tu. So mi nikuwa natakanga nikuwe ndege. Ndo nisiendangi shule. That was my only reason. Juhu nikuwa naona manze wanapiga. Wakona raha buda.
Wanaimba tu.
Wanaimba ni kufly fly kidogo kidogo wakule matunda. Kidogo kidogo wachune maua.
Nektari.
Lakini kwa life was easy.
Kogi kwa mnyama ungechagua mnyama gani?
So down.
Phoenix.
We bro, unachagua mnyama.
Phoenix.
Jana nachagua mnyama for
what? Phoenix.
Bosco Bagua, dog ina.
Phoenix. Dog ina kuko.
Phoenix. Ndiye kwa mwewe.
Mwewe. Mwewe loya.
Wende una.
Mwewe loya.
Ni eagle.
Eagle ni chai. Mingekwa
fasa chiki tu. Chai ni kunguru.
Zii. We wacha.
Chai ni kunguru.
Chai si hawk. Dani ndo na fly.
Mwewe ni hawk.
Mwewe ndo na fly haya. Mwewe ni eagle bro.
Mwewe ni
eagle. Kuku wala alwa na nini?
Ni kifaranga.
Kifaranga na kuku zalwa na nini?
Eagle ikulangi kuku.
Bro, sinu inapitanga na yo.
Sati hata tukuku.
Hei, mwumza na Google Tai na mlete Ronaldinho.
Kwa ni Google ya wenge ni ya Butere.
Butere ndika, represente.
Ungi kwa mnye wagae? Mimi. Mkusema kweli mimi.
So unaona eagle kwa kweli ni Tai, msi.
Ndiyo kwa lion.
Chani wanyeshi. Buda Kiswahili naye tumestudy sana. Si ndio hii hapa ni tai. Mwewe ni hawk.
Wagwan wagwan. Haya
sawa Kiswahili.
Mshita mshtaikimea.
Manzi.
Where is on? This one here. Okay, Jerry tunajua ni mbwa.
Phoenix. Mimi ni
Phoenix. Ni mystical creature.
Eh, hey, mjasema hiki.
Mimi basi mimi ningekuwa
unicorn.
Mbona?
Sababu inakuanga na inaweza shoot rainbows from kama japo hiyo
rainbows
ni kutoka kwa hiyo
stuff wewe mesha kote lazima ungekuwa tu shoga
zi
leo what about
niko ni kwa pretty
ningekuwa just like falcon
falcon
si juu hapa
umsangia kwa team ya shule
falcon
the falcon
No chase bro not to
mkia lisha hata
Ronaldinho bro Stanley
bro mean kia mo kamba
hey yo bro Gordy
bro
hey we rada
Falcon bona
I mean ngekwa Sphinx brother
wewe si uchague nika
ngekwa Sphinx
I don't
san
na jio ni share na documentary wenye Falcon sa wana
uli watch documentary ya Falcon
Ute bromina jioni ilikuwa na mkanga asubuhi.
Yeah, yeah. Nika tu mkale.
Humse anajua. Ile ilikuwa ituaje. Dora the Explorer na zile zingine. Ile ilikuwa kuja Citizen ilikuwa ituaje.
Go Diego, go
ile
Diego.
Ile Citizen ya akili. Ya huku Kenya.
Tumbote.
Ile ilikuwa nga.
Jango.
Ile ilikuwa nga kitabu ina flip hivi alafu mjawanda story.
Ya sara. Tinga.
Uwe alikuwa naoneza shitu na sanga na jio.
Emilikuwa
na. Wa this nigga.
Sa kuna jio flani ilione.
This can be
kwenye Falcons hand sasa. Eh bro, yani
the fuck Falcons.
Igrit is a problem nigga.
Kwenye Falcons so hard.
Proper Igrit.
God bless. Running those things are mad. As in, for any terrain yenye we should imagine dunia zionaweza as in water land as in malipopot. Na vinyawa so as in hand prey zao.
So spirit animal yako
six.
Falcons.
Ah kuna spirit animal na alama ngecheza. Mimi ningekuwa kangaroo.
Eh by the
jaguars hapana.
Eh unajua
kangaroo na trip coaches bro.
At trip coaches.
Yeah,
ningependa kuruka.
Ningewapea bro.
Hai kaja.
Sitaki.
Kangaroo lakini wana serious note.
Die.
Wana serious note. Ningekuwa predator. Ah sivyo. A specific species of predator. Ningia kuwa kitu kama. Okay, kuna shit ya lion. Asa yungi ya kata lion, but. Kuna stuff ya power, nini. But bro, kitu kama.
Did you know my name?
Like
my name in Greek is actually
lion. Yeah, fuck you, bro.
Leon.
Ushona lion dog.
Greek gun.
Kitu kama black
gun ni Latin Buddha.
Kitu kama black panther.
Panthera Leo ilikuwa. Biology
na ilikuwa
Latin.
Nini kama black panther unachiki
like puma
kitu huko
puma ni panther puma kangi mnyama eh sina konga mnyama
hiyo stuff unachiki like ina move
panther ina
konga alafu ni lethal like ikifika ni predator stuff kama sio hiyo na kuwa bear
mimi ningekuwa jaguar
Wow. Leo lishasema poli. Dia rainbow. Get it bro. Don't worry. Tulikuwa kwa shori. Shori for Falcon. Childhood stuff. Some crazy ass shit. Menengeti za chana lishambulu hujeri kama.
Menengeti. Labda niseme like traumatic experience.
I love the trauma. Tell us nigga.
Sasa kuna hii time flani waparo wetu saa alikuwa na nini. Walikuwa na ishia kazi alafu anakuja letters kwa kulangu letters work usiku. So si na sister yangu tulikuwa tumezoea nini ku as in by the time wafike as in ndo saa si tumeshaingia kwa nyumba. Sasa kuna time flani walikuwa wamefika late excess. Saa si tuna style tulikuwa tumeogopa. Tukaenda kwa jirani. Tukaenda hivi kwa jirani kwa tulia.
Kaza lawyers man.
Kaenda kwa jirani.
We went to our neighbors then. We went to our neighbors. We were just chilling. Wakafika. wakatoa kwa nyimbo, yani wakatuita tu pole pole, yani ile mzee umekuwa kichunga, wako sawa, hadi milioni ulitoa wangu kwa kamba siji nini, wakatuita nini kijani
ikitu
ile kitu
go down.
Yani kukula chapo cha umbwa. I mean, I should. We call like, what is this? Hey, bro, what do you find?
What I do?
Hey, yo siku ndo saa nilijua kwamba wanaume excess mistake. Yani ilikuwa inafikanga TV giza. Yani najifunga tu kwa room yangu. Na make sure nimefunga door zote. Door zote. Sinye nafungo yo mlango ni sinye nasikia mzazi. Mzazi amebisha mlango. I was connecting with the dark side since you go for this.
It was me yangu ilikuwa worse than that. Sasa mimi ilikuwa zile times nilikuwa na PS2 buda.
Kwa nini mlikuwa nani? Illuminati.
Buda hapo class 4 class.
Unataka ya freshener. Hey, bro ungefukuzwa mimi.
Niko pale game
niko nimekubali.
Sasa kuna huyu best yangu shout out to the Tutali. Sali alikuwa na game flani ya Hot Wheels Buda. Yondo ilikuwa the it thing. So, mi nimetoka chuo around kitu 4 hapo.
Hot Wheels ni nini? You know some of us, bro?
Ujiyo Hot Wheels, come on.
Oh. Mi nikuwa na jua mbara.
So, alikuwa menijenga yo game. So, nilikuwa natoka nga chuo na game kidogo. Na tukukua na house help at that time. So, ilikuwa mimi tu na wazae juu. My big sisters walikuwa shule. So mi niko na jioni mtindo na sikukuwa na fani kwa nacheza PS nikitoka tu. So mi niko nifanya juu watajua aje. Watajua. Ai, buda nani atawaambia? Sasa this particular day ilikuwa Friday. Chalia katoka chuo kamepitia kwetu na brother yake.
Shout out to
Chalia na Sia. Wao wakakami hivi. Tukaanza ku game kidogo kidogo, besha mplan anaitwa Yuji na kaka. Mimi nilikuwa ile mtu mkarimu, mimi sikukua na jambo kubwa
watu. Eh, mkarimu.
Kidana kwa mkarimu
kutoka da ku beat kwa game.
So
keep your socks up.
Before I knew it, man.
The one in the feet.
Before I knew it, tulikuwa watoto kachwani kwa keja. Tunacheza Hot Wheels. Kidogo kidogo naona ndio ile gari ya mzae wapi kwa gate.
Father had a car, bro.
Hey! Hey! Kidogo pressure ndo hiyo roho inapiga kwa mpigo ambao ueleweki. Nikaambia kila mtu atoke mbio. Kila mtu atoke mbio. Sama the anafungwa hivi gate. Anapata na watoto chwani wanamsukuma. Wanabishana naye kutoka watoke kwa gate wa hivi. Mi buda mi nimetoka ati nimeenda huko backyard ati nanua manguo ati nijifanye. Ati najifanya ati sijui hiyo story nikawa watoto wametoka hapo. Na nikakuja nikapata mazia mingia. Sacha liwa kuweza kuhepa manze. So wamejificha kwa room ya sis chini ya kitanda bud. So mazia. Mazia. Tumepata nae kitchen. Sasa simi natoka kwa nuangu na mambia. Manze ndo natoka kwa nuangu. Nguo. Akaniambia watu tote enu likumu wajaza hapa. Na nikonu mesemu likumu napaya. Kamambia tunacheza pia. Akaniambia saa. Akatafuta kiboko buda, akakosa. Akakuja, akapatana na planja buda. Nilifieko na planja. Nilifieko na planja almost 1 hour hivi. Chali bado ujo yako huko juu chini ya beda. Anatokea, after nimekando 1 hour. Anakuja naambia, cheki cheki mama manu pia miusi nipige manze. Ni manu aliniambia aje. Anamenjipite chini ya kitanda.
This nigga
meni betray buda. Manze akatoka. Akaambia saa basi uishia. Na kuambia niliongezewa zingine buda. The next day nilikuwa ni the next Monday buda. Nilikuwa naenda na maumivu kwenye hug.
But me think na one experience. Ni stupid. Non traumatizing to learn. But man, I think I was too dumb. I'm just gonna do what I said. That's how nobody does it with. I was the original foodie back then. So I mean, I'm gonna look like, I'm far, shout out my mom. Need distance, not that time, I was, you know, I don't know
like a money language since a long time, bro. You see? Money on my glasses because I see money everywhere. You get me? You get me?
Money on
my high. Attack to the money. Money on my mind. Money on my head. There's money on my mind. 24/7. Money all around me because that's what I attract. So I mean, I'm going to be like, hey, you know, safety, nini, I'm going to school early. I need some peace, bro. For that. Dodi. Again, I'm going to pick a cab or something. To carry. So I know I do. Natembea, ama kwa kuna ndepa pia kwa chamoka, pigi ma lift, ama sangele tutana tuka rende mse. So lift tunaka tuka. So mi, hey bro, mi nukwa tuna, kwa nga tuna, machakula mse, hey, nukwa na dishi kama faki mse. So, hey, mi nukwa nime, alofa jo wenye kuku, kula mate, ulo kwa prana kuku, hey, kile ni moto mbani. So, mi nukwa nga, where the food was, asa, leave alone with the money, no food. Whatever food was ten was mentioned, simna jo kijana akupale.
Akupale.
Mbaya.
Posted.
Sasi pale ni kwa nama cool kids, man. Wame kuja pale. Izo enzi mi siji kina galito, siji ya watu wanambaje, bro. Mina jo kwa mama njeri. Nenye pale kuna bajia za Bob. Chipoza chwani unona hii karatasi, karatasi zile pigi. Zinu tushana kai ya mkate, ile biji kabisa. Sino jo like, hizi kawaida unakio sukuma. There are those extra large ones. Kayu imejazwa
kipo.
Iyo juala imejazwa kipo with a juani.
Hey,
unakalia hivi hapo na sasa unacheki. Sasa lakini hawa sio bongi hizo mse. Wewe umepaki nini mse kuja hapo kwa na crips manini manini manini. So one day we are holding some conversation. Hata nakumbuka anga hiyo place legit. Hiyo shule nilikuwa. Kuna hiyo place kulikuwa na place kulikuwa na like some washroom hivi nje. So there were some stairs hivi alafu kuna ka tukaka kocha tulikuwa ni nyasi hivi kaka garden hivi garden hivi kiplan sasa tuko hapo ni masaa za break hivi tunabonga eh msia kaanza kusema chicken pox nini eh mimi nikarukia story niko bro that shit is fucking amazing that shit is the best shit my guy hiyo ni tamu nilikuna kashinda kumaliza Okay. So up to date, they knew if I was dama or they were, because these guys were laughing, man. I laugh while you go and in support of that shit. When you class 8, you can realize, oh my god,
chickenpox.
Nili go and watch chickenpox. Kumbe si chakula.
Kumbe si kitoweo.
Nili pata nikiwa class 8.
Walai.
Class 8. Nili pata the same chickenpox. Na si tamu. Kasi
kumbe si kitoweo.
Si kitoweo.
Si kitoweo.
Hey bro, I remember clearly. Types, you know, hey, kutoka usiku nikajijua. Kasi jui kitu. Nyama, chani fungia mdomo. Imagine my bubu angesikia.
Jua nitakuwa outcast. Yani nilijua, yani maisha yangu ishe hivyo. I'm gonna be ugly.
Hey, sasa mimi nilipata time mbaya. Nilikuwa nimeanza kupull host mse. You end later, class 8, man. Class 8, bro. I'm trying to pull the hose, bro.
Me and Gulishika like, before to ingie yuni. Yo, August, the 2nd of September, na shiko na chicken pox.
Kwa ni hawa yanga yu, bro?
Hey, Buddha.
Takwe kahili.
Muna jamin kwa mtoto na jipenda, niko na jichunga. Nilikuwa nikisikia msea kwa na chicken pox.
Ni afresh.
Mimi amnioni.
Ni afresh na kujichunga.
Amni
kwa sababu zake kutupa wodi watu wacho wamekaa pamoja.
Na jibu sasa upsi amenyamaza hapa na anapigwa na njaa na sikia chicken pox.
God damn.
Nikianza ishika.
I feel a part of my body rise.
Oh, relax. Wali patanga zangu
kwa lakini mimi. Upsi. Mimi nimekuwa na wikirefu lakini.
Eh.
Sasa siko kike ni kumoto bro.
What?
Bro, nimekata. Hii, nasikia anasema huko love pia. Mimi naona nikikata huko watu.
Nakwambia utakuwa tu hapa tu. Jerry nakwambia pia ile school tuachanga hapa tu.
Wewe siku gani?
Ile school tuacha hapa tunauliza Jerry yako wapi? Kidogo kijana alipotea.
That was in the beginning.
Siku hizi ni
everything. Wesa.
Wow.
But anyway, bro, I'm happy for you.
We are happy. We are happy.
Lakini juu, salta kwa naumia. Nena kufanya hivi na shitikia.
Unenda gym.
Nena hivi na asema kufanya na hivyo.
Buddha said, thought we were chilling
so much. Pain, build up the pizza. Shout out my boy, Rodwe. Hey, hey, took on. Lakini revenge nitapiga. Niko kwenye mikakati mbili tatu.
Wanafanya ukarabati.
Nikiangusha ile. Ah bro, hadi hapa kuja podcast. Kama yeye mabubu.
Hey.
Shout out my boo boo.
Hey.
Love you boo.
Hey.
Okay. Namancha najipenda.
Situambie.
Lakini ndio experiment zangu. Unajua most of the time msibu kwa operating gym na pay.
Sasa kuna operate na love.
Na love si. Mimi naona ikislap mbaya.
Boy boy.
Operate na love.
Boy boy operate na love. Sasa
hivi. Mimi operate na love.
Sasa sema. Sieti sema.
Mtu operator.
Squeeze his sport jet. Wana sport ya.
Hey.
Unasikia?
Alex.
Nishikilie bubu.
Unasikia?
Tanyongo bubu.
Unasikia hapo? If you finish a set, that's a kiss. Hey! Buda mbibia.
Alpha.
Nika mbibia 16 and 18. Motivation. Akona, nika Creed. Najwa kipenye liambiwa. If you're beaten, don't come back to this house. Alafu wakio kwa ring, anana demyanka na muangalia vitu.
Anajua.
Buda li amka hivi. Hey, excuse me, Jerry, hata.
Ni videvu zi.
Bro. It's mad, bro. Anyway, man. Yatakuja, yatapita, tumeona mengi.
Tell us your experience. Nipata kabibi, vijana bado naona.
Mboki. That was that.
Simini show of your experience. Toa ingine, nimetoa ngapi?
Nimetoa mbili.
Bili gani?
Ile ya bibi na ile ya freshena.
Sasa ni
njia mwingine nyingine. Eh, like ile kwa na ruji ngapi. Na saa ilikuwa class 6 I think. Saa class 6 as in sikuwa napenda kusoma like at all. See. Yani nilikuwa free style. So can you
be doing that my whole life?
Free style.
What the gang?
What the fuck are these?
Kuna kitu gani hiyo? Free style.
Alikuwa na free style.
Gewasi.
So the thing nilikuwa nafanyika tukifanyanga hizi cuts ama hizo exams. Kama
nafanyanga cuts.
Si wasi wali teacher alikuwa na mako hizo karatasi.
Ade teacher.
Yo kitambo wasi alikuwa na mark hizo siju 150 hizo full scabs. Eh, some mixed cups. Answer shit, Buddha. Full cups. This is called full cups.
Bro.
So, yeah. It's a just
kuna full tutule, cups. Kuna tu wali...
Walienda shule za maana.
Ndiyo sasa.
Amko na answer shit.
Ziyo ilikuja class 7.
Full cups.
Sa before as in
school. They were doing full cups.
Amko na doa kuprint hizo. So, shit. So, crazy maso. So,
kenyo ilikuna jirulia hapo.
Zisasi.
I don't cry, bro.
1, 2, 3, 4, 5.
Na kwa pepa mnambiwa. First 5 minutes. Chonga.
Ni kuchonga. Kwa ni nyamu kuko mnajitengeneza anga answer shit.
Hey, Buddha. Your staff ilikuwa.
Leta nitaza kama zi.
Hey, zi.
No.
Hey, Buddha.
Wewacha.
We can do better than that.
Man.
So hizo kwa sababu ilikuwa zinaniokolea msi. So okay, as in after teacher show mark yake, mimi napata tu mark zangu hapo. Mimi najua hii ni forgery msi. No, the man is
good.
Hey, 50 to 8.
Nothing in no start you got my mark very. You got my grammar divenye anatikingi.
Mhm.
So nini kisha kuja sisi tuna nini?
Kidana
na yetu
kidana forger.
Hey, tunatiki. Hey, mzee anakuja anaulizia, "Ulipata nini?" 80 bro. Hey, ndio ichukua.
Umesahau kuhesabu tips.
Eh. So kuna team flani sio ifika.
80s.
Ilikuwa inafika
report for
bro. Kwani how down?
Kwani mko ajinga?
Ilikuwa number 1 kama 16.
Eh.
Number 2 mmeachana na. Hata kuna number 2 mnaingia 3, mmeachana na point.
90 what happened to 98?
Ah, wait.
Ngoja before tuende mbali. Jerry na Kiga.
Would you rather drink from a toilet or pee in a litter box?
You know the answer.
The master in forgery was caught.
Kwanza hiyo time aliniambianga, yani ni ile unajua ile kichapo nyelejao ni sita zenye parara nakwambia wewe enda shule lakini ikifika hii saa wewe njoo
moja acha
acha unachoka hivi he's looking for
determined man is what they're going. Ukipigwa ulikuwa unaambiwa go into my room. Amo ni nambele ta kiboko.
Eh, buni liko nambiwa. Napewa times.
Ah, ukienda hiyo tena kupigwa, unaambiwa enda kwa room ningoje ama kiboko ikuje.
Endo nilete kiboko. Mimi na depend na parent.
Mzae wako.
Mzae alikuwa anakuambia tu ende kwa room.
Mimi nilikuwa schedule appointment.
Budanga
ukienda kupigwa, ushafika hiyo times.
Sasa
Sisi sasa ndo nakwambia ilikuwa schedule appointment. Yaani anakuambia wewe fika kwa bedroom sasa. Chagua your weapon of choice. Kuna mshipi, kuna hii, kuna hii.
Na mwiko.
Ziko mwiko.
Ilikuwa simple in short, you two are dynasties. Kwanza hii yako ni mbaya zaidi.
At schedule.
Alafu room. Nigga.
Third look.
This shit is going down anywhere
and anytime. Nikoenda nilete kiboko.
Kitchen.
Outside manze
anyway.
It's going down.
It's going down go second boy. Aliitwa ile aliyemwambia kuja na mwiko. Akachapo alafu mwiko ikavunjika. Alafu sasa kukaanga alikuwa amekaa na iko to visit.
Alafu unajua akasema nini?
Yoni Kiswahili kingine mbaya.
And it's like alikuwa ni
mwezo
songe tuteke si wote nikuvunjika kumpika sio umeshakupika
kumpika kwa umoja niliambia wakiwa doyo yake na kupigwa asa yeye alikuwa anatudana na mezani ile hali nzuri
Muzika kwa mwiko sio mwisho kupika. Buda. Yona jo unaendelewa. It's mad out.
Kuna kile mko mliambia. Didi.
Ey, ile yona japo la unaambia ati uchungu wa mwaka.
Ajua.
Ah, sasa wewe ndio unakiambia. Sio ukafanya jinga gani? Masaki anamkanyaga. Ubaza kana kumwambia si uniue baba yake ni nani uchungu wa mwana ajuai mama bro ana rap
hiyo ni kali
ni mbona sio ungeanguka Kiswahili ni kujitakia
unampa medhali
kwani unataka kujapo anza kumwambia mjomba juzi tu alikuja chuo juzi ati mjomba sasa yeye aenda huko Maweni
anaenda kunda wapi kumbe anaenda area Maweni
yenyewe ni mluyo original
kimio mko anaenda kwa sasa leo like a group ya familia
bwana wewe ulishajuliwa time
Hey, mimi, I was being scheduled. See, I need to call appointment.
Hi, daddy.
it's our time. I have a meeting with you. But, like, ni sama mangu sana yo. Yake ilikuwa spontaneous. Yani, yake na ilikuwa.
Hey, ikipo. Ikichapiako. Ikichapiako kweli kwa na uchungu. Spontaneous. Hey. Bro. Hey. Na ilikuwa wow.
Yetu ilikuwa formal.
Mzala na kuyu. Hey, adi njamu. Ati malize ya chakula tuangele report. Hey, ipo na nimekula mchele wanda.
Mbaka mwisho. Yo tema tu na tiktemu kikunyeo maa.
Midnight.
Yo no tiktemu.
Nasikia. Lala tutamu. Lala tutamu. Lala tutamu. Lala kesho asubuhi.
Kesho. Unaeka partition zaadi kwa mchele.
Unakuwa
mchele.
Unakalisha. Unakuambia. Fanyi kesho asubuhi. Asubuhi na joke. Joke do. Unajitoa kwa nyumba udaka hapo. Unaosha gari na mwenye safi. Anashindwa chako. Anakija chini yako hapo anashanga. Kabla ajue usharudi shule mse. Mkiwa shule hapo ndo pocket money kenda kutoka.
Eh, za high school ndo zilikuwa kanari.
High school kwenda shule
ni great zote zina card.
Hapo analege kuji. Nasema CEO report for.
No.
Amekwambia sapa. Ukakula pole pole mbaya, ukata maneno.
Mimi nilikuwa nikitoka game hicho tunamalizana nayo. Before holiday yaani tunamalizana nayo tu hapo. Nilikuwa nikifika hivi tunamrushia tu report.
Kuja kwa gari hivi before ninge kwa hiyo gari.
Hapo nje.
Ndajueka utatembea hadi saa.
Hapo ndio mood ya holiday na
sisi. Bro, tulikuwa tunatana, mimi nilikuwa najipeleka nyumbani man.
Hadi mimi nilikuwa najipeleka.
Mimi nilianza kujipeleka home from 4 seconds.
Lakini najua kwa siwezi kuwa safe na mtoto wangu akuje home kana ba shot.
Nafikiria. Naweza kuwa ripped.
Kuna siku boys. I'm the distorted. Yaani kama ilikuwa form 4 there's a big problem. Jolo kama ba shot so refu. Anaenda kupanda gari. Akaambiwa, "Hey kaka kaka, butere ni hapo butere, hapo liko wapi?" Anaambia ati gari ya kaka mega. Jolo. Sasa hapo anajua na.
Na zile shoti ya shule, zile shoti za Uncle Drew, nimevua na socks refu, tata, na mafuza.
Sasa niwe tunaweza ona drips
yetu. Ukajana kwani naenda, nilikuwa ile saa ya madeki, hivyo
msio unajua na zile kile za Andre kwa
sisi. Msio kuna trouser green bro.
Bro. Yeye na shiti.
Ile ule mluya fulani.
E papa unitafanya
chama huyo club smart joke
smart joker
lapo very special
tata
tata
uko na tata simanishi simanishi tata
pando
simanishi tata
nipate neo to jagreen msengi niambia alitoka kwa practicing shuko
yes yes
niko kwa high school
acha
siuskie goli kwa soprano.
Ndaimba hapo wasi watake ni tuwe kolabo.
Ndani, una day spot for it.
Sean Mendes, bro.
Hey, bro.
Mbani ya kuweka podcast.
Mtaanza kuulizo kwa ni mleta Sean Mendes.
That's poison.
Hey, Charlie Puth. That's
poison.
Mleta uku Charlie Puth.
Better than he can. Sorry,
sorry. Nana nikipiga ka game.
Game?
Tukimalizia. Game day. Game night ni mbaya bro. Scanner mad, you get me?
Scanner mad.
Scanner mad, so.
Eh, lakini. Kuna.
See your attack information.
This case stuff, yeah, old money.
What do you say, fuck me for?
Mina joke was old money, but.
Eh, but.
Old money, lakini, sir.
Kuna places to kienda. Kuna njia za kujia old money.
Was as your own. Kwa mnet hey,
mbaya expose but kuna njia za kujua old money unaenda kwa place ya wase there's no new car that's like 10-12
ujue ni demo I slept
ujue I slept lakini sasa ndio sasa tunaona cha old money
yani
ujue ni like your lighter club ferry flani alipiga
demo anaingia kazi anafanya kazi 2 hours pekee
eh alafu anachezea huko PS5 yenye
PS5
kana match though. That's the dream. That's the dream.
Your time gukazeto liko najificha kwa kichaka hapo safe ungekuwa America. Ukiona watu wakichukuliwa nasema he Manze, risi tumebaki hapa hivi.
Wewe buda wewe mimi nakushuhudia wengi kawe ni Mkenya wewe ni Mkenya peke yako.
Buda
wewe. Wewe unajua wewe ni Mluya Mluya kwa
nini? Bro, this guy's
Malta kwa kawa gani?
Wewe ni nini mse? Anaitwaje? Museveni.
Museveni.
Malta ile.
Yo wewe.
Kaki takani pa me offer.
Drop the bomb.
Drop the bomb. Drop the bomb, man.
AK machine.
Tandai ya kwanza hapa. Would you rather kiss your crush after not brushing your teeth for a week? Or no, you won't kiss them at all for the next year.
I watch her do nikai for the next year. Naweza kuchukia maisha.
There is no tomorrow.
There is
no tomorrow.
Eh, rock?
Rock.
Me first impression matters.
No, ask her. You won't kiss them at all for the next year. Ukumbuke
yako for. I won't kiss them at all.
Ukumbuke yako for the year, bro.
Watch and
for you. Tutapatana baadaye. Let me save that kiss. Wacha nitafute breath mints kama 55
yani mimi naweza I can wait.
Your patient.
Hey, utari.
The stomach beats.
Unanuka chobu.
Hey bro, sade my kiss. Hey, unashangaa make block because of what?
Hey,
then unanuka chobu.
Ume sema
ni ya fresh na.
There is no tomorrow.
Au yana piga ya fresh.
There is no tomorrow.
Ah.
And if you call me at AM, it will be skin you sauti.
Aluyo wenzako anasema wanaenda safari. Huko
kuna BN.
Na mtasema sawa. So ni hivi. Would you rather have to post everything in a sheet right now or post the names of everyone you've ever had a crush on?
I hear any post crushes. Such is tricky.
So skia. Can your crushes unatuambia?
Sawa.
Crushes you had.
I'm joining kusafisha rada. Unaweza fanya zote bro. Hey.
Kila mtu anaweza message. Wewe unataka jina zao?
Sawa.
Na kama ni play description bro.
Sawa.
2 years, 2 years.
2 years.
Yeah.
Sawa.
Such is strange ni safi. Pia
yangu ni safi. That's why inaenda
na yeye. I'm Jesus skills.
No funny shit nigga. Twende.
Ah moja nasikiza anga pod siwezi sema
jina. Na ah kuna kitu kai hiyo.
Siwezi sema buda.
Na ndivyo nafungua simu.
Nimesema amezimika buda.
Ai hiyo kabla.
Baba kinafanya.
Eh.
Tuko buda.
Oh unasema jina ya crush yako.
Eh kama ni example ingekuwa shori aseme Jerry Amimo. Niga nafananga hili na ya description tu.
Ai buda.
Yeah.
Hey, hapana.
Hiyo na chat play.
Hiyo ni kutu set.
Buda.
Sasa wewe umejibu take the easy way out.
Hey buda.
Such is bro.
Bua tani.
My crush. Tode jina.
Ah manze wote wanasikiza anga podcast.
That's your own fucking problem bro.
Ah we shia.
Bas if
you are such history.
Such history.
We si ope such history. Such history ni yangu till I die. Till I die, buda. Hapana, mimi naambia tu crush.
Si nilisema no rule before sir, right?
Nakupa ideas.
Bro, kwani take your life once. You're married.
Manze niko married.
Don't know go.
By the kulikuwa na Alicia.
Unasema ile ngoma
ya Wapi? So kama ni Alicia.
Anajijua home.
No, we don't know her.
From home.
Aha.
Kulikuwa na nani mwingine? 3 years buda. Hiyo ni mpaka
2020 to date.
Eh, 2020. Ashley.
Ashley from
school.
Nyota la mchana.
Aha. Ah, nani mwingine?
Mtume jamaza ni kumoto.
Nani mwingine?
Cristiano Ronaldo. So.
Siwezi kumbuka mwingine. I think those are the au ndo alikuwa two major.
Haya. Alicia and Ashley were gone. Bibi. Kijana ndivyo mashtaka.
I'm saying hiyo ni crush.
Sorry, tell us.
Ni history ama ni crushes tunaenda?
Ni history ama crush. History yangu ni hadi ni dead. Na Jerry ndo ataiwai.
Kama nyalewa ile ingine.
Sijui nifanye zote, lakini wacha nifanye tu ya crush. Lakini hadi hakuna mwenye ana watch me.
Mtu ana watch. Hey, wako kwa advance.
Hey bro, it's not drop me video.
Kamera 30 wodi.
Kamera, hey yo.
Hey yo bro.
Na hiko kwa angoli yangu fit.
Nikiposta. Siende kwa miguu ni kubaa.
Nikubie. Ilongi yake na. Lakini mimi niko na moja.
From 2020 to date. Yeah. What to shake crush on the moja. Kutoka 2020.
Unless niseme nini. Well, yeah, mimi yangu, you know, career. I feel you, man.
Hey yo, hey yo,
hey yo, man.
Zidi gani?
Kirby.
Anaita ni wahu, ni wama.
Ni wahu.
Kuna Stephanie.
Kuna Stephanie.
Hey, Stephanie who?
Stephanie who? Westy.
Shout out to you, Stephanie.
Hmm. Ningekuona namba yako
sema sije kujua mwete bro unajua ndo utaki kusema ndio tutataka kusikia umnyako kubamba
lakini hapo na jina bari iko ni tomeri
eh
wapi
shout out to me same place
westy
eh
wewe unataka go location mode no hapa
acha
kana matso just
I'm gonna put this on me
yeah utabip
ah kustaki I know what.
Wa kike na msema wote una ficha crush ya nini? Nina
azio.
Nigga you must say.
Hakuna.
Nitaonyesha. Nitaonyesha.
Hakuna.
Alafu ndo to make it mad. Naweza amua kuwe poster wa hii podcast. Ama tu post tag mali. Kama kuna kusema jina. Yes nigga.
Yes
it's about to go down.
Niko moto.
Eh ha shit. Ah lakini hakuna mimi nasema. Ai
atajuaje?
Ask you.
We are international.
Akufuati ndio
yo man.
So basi wacha nseme like abbreviation.
Nah, no. Hakuna kitu kama abbreviation.
She stay with the
food. Kigena amesema mzee wa hapa nyota la mchana mbio mbaya. Amejivolate. Mimi najua mbona. Nigga. Say this
basi
shit.
Basi mimi na basi okay.
Haiku happen sema mbio.
Sema.
Tu jinga.
Okay, it's Bridget. Yeah.
Shout out to you Bridget.
What?
Shout out to you.
Shout out.
Nah.
Hmm?
Nah.
No.
Some thick ass shorty. Hey.
Oh,
personally nikisema nitakuwa kwenye changamoto. Hakuna mtu amefungua browser history.
Yeah, me.
Let's go for that.
Yeah. Mmechukua the hardware.
Sasa amedelete hapa tukimwona
hardware out.
Kuna recent. Ibu acha niangalie history yangu hadi nionekane.
Mimi ndio junikia mwa kusema crash roho safi. Sijimo ndo nimejua.
Eh, mundate atuambie crash.
Ndio hizi hapa. Ah, kwanza nimecheza Garrett juice search list yangu yote ni nini? Ona. Valid Scrabble, 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 Scrabble.
Sileta tuone. Siulete! Shida nini baba?
Chame ni kumwagi history. Nataka kukwe
ya.
Nenda kwa history. Mabato
kame. So,
ati Pogba raptured Anna.
Walai, walai, walai.
I say
sikia kutoka kwanza kwa Jerry. Pogba raptured Anna.
Like on the hell, Buddha.
Bro.
Hey, umesikia hiyo Buddha?
Ati feminism and masculinity, we should all be feminists.
Hey.
Why feminism needs men.
Hey.
Working in diverse teams. Diverse wow. Teams. Gangbang.
Dona ni Rocky.
Demonstration.
From the ashes.
Know your rights. Constitutional. BBC. Aye! Jerry. Karate chants.
5 girls, 1 man.
Ah, wow.
Lakini ya Pogba raptured sana. Alafu ameclick kwa image. Said that
this image.
Ay, Jerry.
Jerry.
You're killing me.
Rojo Milia.
Ona, sunona alianza kwanza Pogba injury. Haikuleta. Pogba injury. Pogba raptured anus. Images. Kada mastu. Kada mastu.
Una namtajia.
Acha nijieleze. Acha nionye.
Ndona, hatujudge. Hatujudge.
Kuna injury. Injury yake ni raptured anus. Sasa niko nimeenda ku confirm.
Pia alijua nini raptada.
Sasa si hiyo.
Na mbona lenda kwa image?
Sasa ku confirm.
Sasa ku confirm.
Hata ku confirm.
Una sema confidently.
Ulipata.
Siko angalia wapi.
Images.
Hey,
tueleze hiyo ya 5 girls one man.
Ah, hiyo na iko. Hiyo umeunda.
Aje.
Hiyo umeunda.
I don't know shit.
Hey.
Huko bara mtandana.
Hey, ati Pogba raptured anus buda. Hey. Wow.
Ame episode ni 24. Hey. It's gonna be mad.
That's some gay shit buda. Hey. Na na click image buda. Uliko nataka kuona hapo na neki ametora sabu.
Na Pogba.
Jo.
Castavi.
Skia.
Fantasy. Endo fantasy yako.
Fantasy. Watu kucheza fantasy Premier League hizo ndo tunaangalia.
Pogba rapcha dana.
Ujia, enako, oe, kuna hivyo ujirada ingine. Would you rather go back? Go back in time when you're 8 years. Na knowledge yuko nayo sahi. Ama would you rather go forward in time? Senye yuko 70, lakini yuko na ni bilionea
kafari. Wacha niende huko mbele nikiwa bilionea.
Bro, mimi kitu moja. Mimi kitu moja iko. Mani ni kitu poa lakini sio everything peke yake. Nikiona nikiwa 70, kuna mtu nitakuwa nini miss mseme. Unacheki. Abu imagine sasa hii na hii ndio.
Takuwa miss ni buda. Hilo ziko kwa ikishwa. Irudi kwa 8 years. Hey bro, na kwa na the fucking best life times 10.
Utakuwa alone.
Sasa iko alone. 8 years. Hey, kwa zile ndudi 8 years ni hizo shule nimepitia the same way. Na hivyo nimefanya. Hey bro, ndakuwa is gonna be something man. Alafu sai, SN ya kwa already nishadi. Ndia kuwa, hey, ball amba. Yo pesa 70 na zipata na hivyo.
Kuna ball, na agara ball without you.
Na agara ball without you.
Na agara ball.
Na agara ball.
I wish I could say the same.
Hey, nini mbaya mluwe.
Chakula ni chakula by now.
Eh,
ni chakula ya fresh na ngapi sasa?
Usijali mabosi.
Ni bilionea.
The fresh na boys
hizo
ni ngapi?
Sasa ni kuku ngapi kila siku?
Kuku ngapi?
Na kwa na kisiaki yangu. Nipagu na kwa na kisiaki.
Nilikuwa na kisiaki.
Kila siku kwa nyumba hapo.
Namalizi ukali na tafuna miwa mpaka.
Alafu natikako unatiri watu kwa shamba. Wala tu mreta. Kuna siku nipenda hapa kurenewa sukuma.
Jerry yako. Man, this is you. Ako zile za.
Have you gonna eat what I ate last night? I don't wanna eat poison. Ako, bro. Aunanga mamrenda mrenda yesu.
Saga kude. Umazi yako.
Ai.
Umo, randa.
Nika from, manze.
Uwazi sliku.
Unakula hizi vitu za mbuzi. Matawi ya mbuzi mbuzi ya.
Acha nikuambie msi. Uko esta na kunanga sukuma msi. Mamboga mnona di zile matawi za beans.
Jo.
Iyo pia iyo ni mbao na chafua.
Bora kuna kutu ya green.
Bora iyo.
Kwa na best green. Kwa karibu na nami.
Hey.
Unona ile wete mevenyezi kutokia center.
Okio mijipaka mafuta.
Akiwe mbaaza. Nafra. Ale pigapa iwe tuivi mkono.
Kwa suno jo Chrissy uko esta kina kwa 26. Wewa hati. Wale 25th akunanga kitu endelea msi.
Watu ndo wamekuja kutoka Nairobi.
Watu ndo wamekama.
Wanapangapangwa.
Kupika ndo imeanza. Kupika imeanza.
Kupika wanapika kama na jisku ngapi.
Buda. 26th. Buda ni mashedze.
Kuna weza kukini pigi ya wanya mulika muna pika. Mulika muna kula sebe. Mkia wabogi na maa. Nini ilikuwa nini?
Hmm?
Enye mulika muna
kula. Nima niseni nyama nitamaliza ukaji. So unajua tulikuwa tunakaa hivi kwa meza. Na tukio ushago. Sawa mademu ka pande moja alafu jali pande nyingine. Sasa tulikuwa tumekaa hiyo upande wa hizo mabitoweo manyama masaga makunde.
What the fuck is that?
So tunasema mwingine hapo buda. Amesema jo tupitishe hiyo mboga. Isami hadi hapo ndo nilijua nyama huitwa mboga.
Leta hiyo mboga. Leta hiyo mboga.
Demo kuna beza.
Ana za kuraka. Sidikele vida ilikuwa
kuna sali kwa mekanje hivi.
Alafu najua ukiwa na vida wote ufanana, unajua ng'a defense na makama nguo hivi. But thura wamenyoa sema boda na maboy. Sasa hao maboy wamechuna sembe wakakwamilia sukuma ama sijui ilikuwa nini. Poka. Wadema akamwambia mnipe akakata, alichukua ugali yote ili akajiwekea. Kula leo, mita kula kwa hizo alikuwa na kula ugali na ugali ndogo ndio stima.
Ugali ndio lazi.
Ogopa.
Jimmy uko uja go kuna mjamaa alikuwa amekuja hivi kutoka kwa shamba. Anaambiwa mboga imeisha, sasa utafanyaje? Na wakaanza tukisema nipe tu kikombe nusu ya maji.
Bro,
hey, bro.
What the fuck is that?
Akienda pale mjamaa uko na gita. Eh, anaenda pale gita yake ameiguza.
Ako hapa tu
gani inasonga. Yaani unaona hiyo kikombe nusu ya maji. Hiyo hadithi ya ku lubricate. Hiyo dunia ile ya kufanya koi kuwe fiti ndo akiendelea
kwe laini.
Gudu unachekia mechula hivi ugali. Anaitavuna hivyo mse.
Na ule boys wa mahindi.
Gani?
Ule alikula mahindi
bichi. Ule mahindi bichi.
Gili ushagura, jionanga vitu mingi. Alamu ushagura, kuna tulipatanga wasiwa kiiba njugu zetu.
Alamu sasa. Adi njugu. Ndio maana yule kijana alikuwa anasema acha nimemunyia yako
njoo tare mnako njoo tukao hapo kwa friends sasa tukao hapo na buda yangu na mama kwa zangu alafu tunasikia ati njugu bana haribu hivi alafu tunafikiria waneka kwa gunia kumbe wanatoa hivi njugu hivi underground wakizimeza meza hata waoni balazi dish
tunakaanga beans mse
shit
na iko kwa pod cabin hiyo natoka hivyo eh mate
wali malize hivi line moja by the time tumefika hapo mse
ya kidogo
hiyo pressure ya kule yenyewe
society
ai society
ati waloya anazidonga society pressure ya kukula
alafu sasa sio kumeki kuna mselko nje ka nyumba kuishangu na hiyo matofali ama ni hizo mabricks ma
unajua hiyo nyumba utengwa
matofali
na siku moja mnaita hivi wasi alafu mnawapikia lunch anaondia na siku moja but sasa hiyo siku na mazishi ilitokea hivi abrupt watu wakaishia so si wakaacha hiyo nyumba for like 1 week so wameacha hiyo nyumba kuna Murio ame move in hapo na familia yake alafu sasa watu wanakuja kuweka roof anaambiwa aishie anaanza kusema ati na hiyo kuta mkuitengeneza
Liga. Liga.
Watu wakona na audacity huku inje bana.
Kuta hata mkutengeneza
waluni. Usikia ni misikia ati waliwa piwa ndanga ushago Valentine's.
Eh, ile bana.
Bora kuna excuse.
We kwanza Easter mse.
Kwanza bizini aja lipone
Easter. Easter zote tunendanga ushago.
We wacha.
Easy G.
Bro, wadi maandamano imetokea. Papa mesema hako maandamano.
Kama COVID. COVID. COVID-9 vile tu. Boda
zilifungwa.
Ungekuwa mshaka mikakati.
Kufunga safari.
Nani ya mbali?
Ah.
Ukianza kunimiss my love. Tabasam kidogo.
Lakini usiki bana.
Walinje karoje ni kwa interesting.
Sasa by the saa nyingi. Wewe sasa ukienda ushago ni niko interesting. Walikaa nyingi kufanya hapo civilize.
Siko tu kwa
ini kwa interesting. We went for the legs.
Ni kwa interesting.
My shosh legs.
Hey man ze. Mkangu man. Unacheki
tu my kings man jo.
Fika huko msi.
Unacheki tu umeingia church umecheki tu msi amevaa shati imeandikwa fuck you. Unajua hawa radi msi. Eh.
Nikienda ushago na feeling motivated kufanya kazi. Buda
mnakuanga hivyo
lakini huyo mwingine alipanda hivyo ndege. Amkusa amko amesema una take gani preference? Una take preference gani wewe?
Nini?
8 years au 70?
Eh, mimi ni 70. Eh, mimi 8. Mimi knowledge iko nayo. Hey yo bro.
Knowledge. Yaani ningefika hivi
unajua utakuwa na uoga kufanya vitu zingine.
Bro, sasa ningekuwa tutashana na
tena. Kwa milioni by the
time. Hata ningekuwa okay.
Kwa milioni
by the time. Sisi ndio tunataka Kenya. Imagine how it be. Singe like bro ningekuwa
fucking bro hadi ningeanza YouTube channel nikiwa mdogo nitumie sympathy kupata viewers.
Sasa leo nataka kuonyesha kwenye mka moja inaweza.
Wanasema
he's so cute.
Ni jamaa anakula 2kg ya
huko. Kuzo wangu alikuwa na YouTube channel anaandika hapo ati sijui how to wash dog properly.
Wewe sasa.
Zii.
Bosco. Oh my day.
Oh my day. Yo kuna shampoo nyingine hapa kwa shamba dogi. Anaanza kusema ati I bought this from Amazon. Niko na receipt iko na hiyo kibacha hapo imeandikwa Kwala. Ati Kwala.
Wallahi wallahi
Kwala.
Hai.
Yo kwa market hata sidhani.
Lakini liko na biscuit cheap bro.
Kwala bado ni exist.
Ni dead.
Yo shampoo sa wewe imagine mikafu how long.
Hey bude, yo si make
expire. Ya ndio ndio magilani, eh?
Sitana na
mfungo. Kama 2017
ukwala.
Ukwala
bude. Kwani ilikuwa ni kio mdogo bude imagine.
Wallahi na kina uchumi. Na kina uchumi.
Mzee.
Mzee. Alafu sasa si anasema ati sani madit ya sell. Akaharibu bike yake. Ati anatoanisha kila kitu alafu anaiunda. Sasa tulimwambia wase u practice ndo ana record. Wase u practice ndo ana record. Lakini huyu mjamaa ametoanisha bike yake hapo alafu imekataa. Anaanza kusema ati guys stay tuned for part 2. Haija drop.
Lakini mimi ningeenda back kwenye Ozeis. Sasa ningekuwa nacheza stadium moja na Messi.
Eh, mimi ningekuwa pro.
Bro, ningekuwa.
Ningekuwa pro sport camping.
Bro.
Ningekuwa nimekuwa mimi sure. Si mimi ningekuwa better football, ningekuwa better bakini, ningekuwa better.
Ningekuwa.
Ningekuwa madoshi.
I would have been elite, bro.
Nuna tukafunga guys.
Yeah, bro.
Eh, tumepiga one hour something, bro. Eh, so my guys, jo. Tufungiaje.
Tufunge na hamnazo.
Hamnazo. Mwelewe ile hamnazo ile.
Tutie hamnazo.
Tutie hamnazo pale pale. Mali, tumekaa bila kusema waise. Najua tumeongea kiswahili ile walio repeat knowledge.
Ehe. Mimi napanga na ma sina budi
wala
bugu. Ila kuweka
mtakati.
Mguu wangu chini na kusema ya kwamba
tazama waise.
Wenye mtakacheza.
Sina budi.
Ah, boring.
Kukumalizia.
Sina budi. Boring.
Na naomba Jalali awajalie siha na afya njema.
Amen. Eko niko na homa. Unajua niko single bro. Na homa.
Mwende.
Hadi sasa najifunika na duvet. Zote ziko kwangu bro. Kitanda imejaa hivi. Mtu anadhani ni water mattress.
Kwanza kuna sasa nilikuwa nimeenda kudishi na
kudishi. Alikuwa ameenda kudishi.
Aha. With her.
Hey.
Hey.
What were you all cooking?
Unaji unaji video za ASMR. Unazijua?
Don't know that shit, nigga.
Tunachingi.
Some ways relate to this.
Ah, see ya kinashangaa. Sama tunajua ngombe.
Okay, kija ASMR videos. Hey. Yani as if it was the exact copy of that. Si yani unamwangalia kikula. I'll fill up.
Hey, bro, si fan. Unajua kwa room ni mimi pekee si love. Cup.
She loves me though.
Psych.
Sorry.
This is Semari fully in a manager.
Baby, me and you. Lakini man, you make what I mean to do. Msahau kufollow page pale Fresh and Clean Pod. Pale kwenye mtandao all platforms mnapata Shori at Mzazi. Bosco Doggy Dog mnampata at Manzile Jerry. Kipungeno mnampata K. Egan. Yeah, that's what's up. Mimi.
Yeah.
Mnipata pale kwenye Fresh and Clean Podcast. That's been our time. Kama kitambo, aspire before you expire.
Sahi to change.
Sasa sahi. Kaka msenge riri anataka kutuambia jina mpya.
Can't tie a tie. Why can't I tie a tie?
Boring, nigga. Tumsikilize Papa Shemeji. Akiamba na kuambua kwamba.
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
There is no tomorrow. Anyway, big up our fellow guys who are doing such things like this. Listen in, tune in, tell a friend to tell a friend. Where it's at Palo Fresh and Clean Podcast. Yeah, to take a link this time kwa Spotify. Yeah, kutuma voice message na any other form of commentary. Yeah, to pay any views zenyu tuwasikizie. Yeah. Till next time. I'm aje guys.
Peace and love.
Peace and love.
Peace out, Buddha.
Ambua, ambua.
Daily offender.
Crazy standard.
Crazy standard.
It's kind of mad, though.